noche m'appelle moi tu rang sur sa troupe gospel. This is Alta Records. Banyan, give them up. Imefika weni namba moja na tena unabamba ulingi andani yangu ukanipa Matalanda ukanipa sasani na imba ukanipa imani leo na poronjia Kle mahali we umenimulikia ume open my eyes lo we sita pitia Ndiye kuwa nimetozi nao umeniamsha kudu nini Neno lako kulisa mbaza through raga gospel my fans wana okoka kwa ukale wa melala mina wa imiza we sister amka time I chapita we brother amka time I chapita Whatever.